Igitabo cya Mose cya kane cyitwa Kubara. Kubarwa kw'Abisirayeli. Uwiteka abwirira Mose mu butayu bwa Sinayi ari mu ihema ry'ibonaniro, ku munsi wa mbere w'ukwezi kwa kabiri k'umwaka wa kabiri bavuye mu gihugu cya Egiputa, ati: mubare umubare w'iteraniro ry'Abisirayeli ryose nk'uko imiryango yabiri, nk'uko amazu ya ba sekuru ari, mubare amazina y'abagabo bose umwe umwe. Abamaze imyaka 20 cyangwa isaga bavutse, abo mu Bisirayeli bose babasha gutabara, wowe na Aroni mubabare uko imitwe yabiri. Mufatanye n'umuntu wo mu muryango wose w'umutware w'inzu ya basekuru. Aya niyo mazina y'abantu bakwiriye guhagararana namwe. Mubarubeni ni Elisuri mwene Shedewuri. Mubasimeyoni ni Sherumiyeli mwene Surishadayi. Mubayuda ni Nahashoni mwene Aminadabu. Mubisakari ni Netaneli mwene Suwari. Mubazebuluni ni Eliyabu mwene Heroni. Mubayozefu ni Elishama mwene Amihudi w'Umubefurayimu. Na Gamariyeli mwene Pedasuri wo mu Bamanase. Mubabenyamini ni Abidani mwene Gideyoni. Mubadani ni Ahiyezeri mwene Amishadayi. Mubasheri ni Pagiyeli mwene Okirani. Mubagadi ni Eliyasafu mwene Deweri. Mubanafutari ni Ahira mwene Enani. Abo nibo bajya bahamagarwa mu iteraniro, nibo batware b'imiryango ya basekuruza, nibo bategeka ibihumbi by'Abisirayeli. Mose na Aroni bajyana abo bantu bavuzwe amazina, bateranya iteraniro ryose ku munsi wa mbere w'ukwezi kwa kabiri. Amavuko y'abantu yandikwa nk'uko imiryango yabiri, nk'uko amazu ya basekuru ari, babara amazina yabo umwe umwe y'abamaze imyaka 20 n'isaga. Uko Uwiteka yategetse Mose, abariko ababarira mu butayu bwa Sinayi. Bandika amavuko y'Abarubeni imfura ya Isirayeli nk'uko imiryango yabiri, nk'uko amazu ya basekuru ari, babara amazina y'abagabo bose umwe umwe bamaze imyaka 20 bavutse cyangwa isaga, ababasha gutabara bose. Ababazwe bo mu muryango wa Rubeni baba inzovu 4,605. Bandika amavuko y'Abasimeyoni nk'uko imiryango yabiri, nk'uko amazu ya basekuru ari, babara amazina y'abagabo bose umwe umwe bamaze imyaka 20 bavutse cyangwa isaga, ababasha gutabara bose. Ababazwe bo mu muryango wa Simeyoni baba inzovu 5,900. Bandika amavuko y'Abagadi nk'uko imiryango yabiri, nk'uko amazu ya basekuru ari, babara amazina y'abagabo bose umwe umwe bamaze imyaka 20 bavutse cyangwa isaga, ababasha gutabara bose. Ababazwe bo mu muryango wa Gadi baba inzovu 5,650. Bandika amavuko y'Abayuda nk'uko imiryango yabiri, nk'uko amazu ya basekuru ari, babara amazina y'abagabo bose umwe umwe bamaze imyaka 20 bavutse cyangwa isaga, ababasha gutabara bose. Ababazwe mu muryango wa Yuda baba inzovu 7,600. Bandika amavuko y'Abisakari nk'uko imiryango yabiri, nk'uko amazu ya basekuru ari, babara amazina y'abagabo bose umwe umwe bamaze imyaka 20 bavutse cyangwa isaga, ababasha gutabara bose. Ababazwe mu muryango wa Isakari baba inzovu 5,400. Bandika amavuko y'Abazebuluni nk'uko imiryango yabiri, nk'uko amazu ya basekuru ari, babara amazina y'abagabo bose umwe umwe bamaze imyaka 20 bavutse cyangwa isaga, ababasha gutabara bose. Ababazwe mu muryango wa Zebuluni baba inzovu 5,700. Mu Bayozefu bandika amavuko y'Abefurayimu nk'uko imiryango yabiri, nk'uko amazu ya basekuru ari, babara amazina y'abagabo bose umwe umwe bamaze imyaka 20 bavutse cyangwa isaga, ababasha gutabara bose. Ababazwe mu muryango wa Efurayimu baba inzovu 4,500. Bandika amavuko y'Abamanase nk'uko imiryango yabiri, nk'uko amazu ya basekuru ari, babara amazina y'abagabo bose umwe umwe bamaze imyaka 20 bavutse cyangwa isaga, ababasha gutabara bose. Ababazwe bo mu muryango wa Manase baba inzovu 3,200. Bandika amavuko y'Ababenyamini nk'uko imiryango yabiri, nk'uko amazu ya basekuru ari, babara amazina y'abagabo bose umwe umwe bamaze imyaka 20 bavutse cyangwa isaga, ababasha gutabara bose. Ababazwe bo mu muryango w'Abenyamini baba inzovu 3,500. Bandika amavuko y'Abadani nk'uko imiryango yabiri, nk'uko amazu ya basekuru ari, babara amazina y'abagabo bose umwe umwe bamaze imyaka 20 bavutse cyangwa isaga, ababasha gutabara bose. Ababazwe mu muryango wa Dani baba inzovu 6,270. Bandika amavuko y'Abasheri nk'uko imiryango yabiri, nk'uko amazina ya basekuru ari, babara amazina y'abagabo bose umwe umwe bamaze imyaka 20 bavutse cyangwa isaga ababasha gutabara bose. Ababazweho mu muryango wa Asheri baba inzovu enye n'igihumbi na 500. Bandika amavuko y'Abanafutali nk'uko imiryango yabo iri, nk'uko amazu ya basekuru ari. Babara amazina y'abagabo bose umwe umwe bamaze imyaka 20 bavutse cyangwa isaga ababasha gutabara bose. Ababazweho mu muryango wa Naftali baba inzovu 5,300. Abo ni bo babazwe na Mose na Aroni na ba batware b'Abisirayeli uko ari 12, umuntu umwe wo mu nzu ya basekuru yose. Nuko ababazwe bose bo mu Bisirayeli nk'uko amazu ya basekuru ari bamaze imyaka 20 bavutse cyangwa isaga, abo mu Bisirayeli babasha gutabara bose, ababazwe bose baba 603,550. Abalewi ntibabarwa, Uwiteka ategeka imirimo yabo. Abalewi nk'uko umuryango wa basekuru uri ntibarakabaranwa nabo, kuko Uwiteka yabwiye Mose ati, ariko uwo muryango wa Lewi wo ntuzawubare, ntubarane umubare wabo n'Abisirayeli bandi, ahubwo Abalewi ubagira abarinzi b'ubuturo bw'ibihamya n'ab'ibintu byo muri bwo byose n'ab'ibyabwo byose. Bajye baremerwa ubwo buturo n'ibintu byo muri bwo bwose, abari bo bajya bakoreramo imirimo, bajye babugotesha amahema yabo. Kandi uko ubwo buturo buhagurutse, Abalewi abari bo bajya babushingura, kandi uko bugiye kubambwa, Abalewi ari bo babushinga. Utari uwo muri bo wigizwa hafi no kubyishyiramo yicwe. Abisirayeli bajye babamba amahema yabo, umuntu wese mu cyiciro cy'amahema y'ababo, umuntu wese ahererane n'ibendera ry'ababo nk'uko imitwe yabo iri. Ariko Abalewi bakikiza amahema yabo buturo bw'ibihamya, kugira ngo umujinya utaba ku iteraniro ry'Abisirayeli. Abalewi bitondere umurimo wo kurinda ubuturo bw'ibihamya. Uko abari ko Abisirayeli bakora, uko Uwiteka yategetse Mose kose, abari ko bakora.